Bubble DJ.
For you on the mix.
I want to keep you, I'm not gonna let you go. Nisha funga na zipu, kwengine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivo na zipu, sipate vidonda vyako. Baby, leave me, I go die, my baby. Kini pendan, taji die, my baby. Baby, leave me, I go die, my baby. Ukini pendan, taji die, my baby. Oh, 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 na koma na zako. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Kuna paparazzi na Basata, tusichapane madenda. Oh, 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 na koma na zako. Hey, na koma na zako. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimarisa, baka na mwaga matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimarisa, baka na mwaga matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twala na Kigoma, ma, 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 ma. Bagala Temeke, ma, 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 ma. Usa Vingunguti, ma, 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 ma. Kitunda na banana, ma, 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 ma. Kigogo na Chanika, ma, 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 ma. Shii! Ah, ah, umepigia nyapo. Isi mitisi. Ah, ah, hasipigu wagi. Waspark before everybody. Wanangu wa mlandizi ya ufipi. Wanangu wa mbezi. Wanangu wa mazese. Wanangu wa kinondoni ya usio. Nakuja mbaka Kiwalani. Kiwalani mbaka Yombo. Yombo mbaka Temeke, watoto wa Mbagala. Nakubali sana wazee wa Buza kwa pamoja. Hey, tikia team for everybody. Hey, wazee wa Kivule kwa pamoja ufipi. Ah, ah, Babu Kaju. Ah, Yomba Poza. Wasiwa Msongola ufipi. Mpela mpela mbaka Kisewe. Itakuwa so mchongo voze wa Matembele kwa pamoja. Mbele kwa mbele, haina budi nyuma. Ukipinga utapingwa. Ah, ah, hazipigwa, hazipigwa, hazipigwa agi. Ah, waspapi. Quality. Quality.